kushika kame jipin mandunya siro upepa kame ponya mikateta tunakaja shiba zima shasha peska na kula na yonoma ama wacha ni request kaboda awa mangoko wanakula hadi ngoma hakuna nyongi walichoma hadi filter mini Chinese na kulanga hadi paka nina chinku wanapendaga kula nyoka. Shada zimeripuka ungeta ni nyumba kibanda ni kuchachisha na mangoko sio wa shamba ni kumatisha na mashada joza kaza. Washa kidogo, washa kigoda, washa kishasha. Enga enga, if you wanna this, yo bring it, I'm the king of hits. In a time na nyinyi mindyo kamanda, wengine mudunge to mini mini king. Na wewe ni kidosho, umbo wewe cheza Davido kwako. Tulete hizo mangoma za kitoto, cheza mangoma za Kenya sio makwaito. Ujipendekeza na radio sio babako, mini don weni don. Napiga look vinoma zako gekomba, kamba ya na kumumumu mini bazenga. Nafanya vitu haizifanya. Washa kidogo, washa kigode, washa kishasha. Enga enga, if you wanna this, yo bring it, I'm the king of hits. In a time na nyinyi mindyo kamanda, wengine mudunge to mini mini king. Na wewe ni kidosho,
the way she looking at me, kama kana joto na kana taka stay.
International dada,
wacha ni kusho, wacha ni kusho,
girl them wine at the kid on know. Show them girl what you got that.
Girl them love you what you wanna do.
Don't be shy, I won't take you to my room.
Shit man, zena imba kila kitu hii mwaka. But anyway, enga enga, if you wanna this, yo bring it, I'm the king of hits. In a time na nyinyi mindyo kamanda, wengine mudunge to mini mini
king.
Na wewe ni kidosho,
washa kidogo, washa kigode, washa kishasha. Enga enga, if you wanna this, yo bring it, I'm the king of hits. In a time na nyinyi mindyo kamanda, wengine mudunge to mini mini king.
Na wewe ni kidosho, if you wanna this, yo bring it, I'm the king of hits. In a time na nyinyi mindyo kamanda, wengine mudunge to mini mini
king.
Na wewe ni kidosho.